Kalye ma kitombo banda le gombe Kinshasa lingwala masina kasabe Kobine tuku mibale na sambo ya kine Takayo Soupika Kongo chanjete Sopeka, sopeka, mama ye Sopeka, sopeka, mama ye